Godfather. Mziki wende wani tukusanye kete no. Bendera rushe wani pepe rusha pepe no. Na kamo kizingua tunakupa teke. Nta kupepeta, pepeta, 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 pepeta. Kizingua nta kupekecha, pekecha, 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 pekecha. Na vuta siya ni metingwa na kundi la masnitch na mataita. Hey nipe break, miso fighter, huko Tony Pata. Tani wanajua pink chata. Habari za kufosi mapato nani ajalisha.
Sina jambo, huna jambo wetulia. Sina mambo ya kipombe na tulia. Sina shobo ndogo ndogo na tulia, tulia. Sina story mode, wala sina story moja. Uja nileta bro, sani vipu nani ngoja. Nazisaka dough kwa kitimpaka kigoda. Nacha kwanza hana nguvu zangu za soda. Nanta kupepeta, pepeta. Nanta kukeketa, keketa, ha. Wow, mimi, mindo mwana luba. Hawa speech wambea, ninacheka na ha. Bado so size yao. Na vila wanipendi imesha kula kwao. Wow, I gotta do my own thing yo. Sina bali na
do my own thing yo.
Yo, Star Records.
Pinky. We be killing them. Star Records. Star Records. Atutaki kubato bato na watoto.